no kusima na gamba sema kula kwa ute bene ne aziza ne anze nyunange ndairo utatirira muganda omukulembezo mulunja yagala bantu benga balamu bena chikoze era tujukiza tomulwadde bwa mukende nyabukyaliwo bujegirisa nyweze songa amapesa ng'obulamu bw'omunange togawasaya kyava kuwula buli lukya taata wafe ayagala okulaba nga tuli mirembe n'emisomo nagiteekawo ng'ayagala okulaba abantu be nga tuli balamu o nalubiri ekikulukuto tweyanziza beeno omulimu amakula saayise bwomu buyise bwomu sega ebika honalebo oyogere ensonga
ai ssaabasajja omumuli gwa buganda Ebenjikiriza mulisa laga je tugenda Ebyo mulamu obubaka bututuka
Bene sula shengera mayawo kusiro Naye banna Masaka twasima Okutusabira site wasole ensonga Bayise munze ne bagamba wangala Nemiramwa gyoleeta misufu nnyo Okuuma obulamu ogatteko kitaffe okusoma Beno olwaleero ndopye musango Amasomero amalungi gatabuka School fees gazidimola Omwana w'omunaku najabulwa taata omukisa N'amalwaliro amalungi taata gatyo Ndopye wa mulamuzi gwemmanyi mutekubira Ensonga yadduyira ekkuma emibiri Kabaka zibasi berani waleeta omumuli Nalubiri ne fistula weebalege Okoze ebintu ebiraga omuzadde afaayo
Ssaabasajja omumuli gwa Buganda
Katuga senyo Yeze chiyaga muzukuru waga munga Waliwo we mbogo wanali na chagamba
Yeze msana wanantume Nendila mbogo wa elan mchala mzate Bende tuyanziza Kula wachala bunda bunda fistula mbuna yisa Mbumule mbumtemsi Kutumbu denya batala tuyanza bindigiza
Ay bene Yeze msaja woka sibo wanachishige bafedi mulize Mulembe gw'abavubuka mwekuume mbewalamu okuzza Buganda waggulu N'okufuba okusoma ennyo n'abaana be tuzadde obbagemba babe ba mugasa Tubeere bakozi guno omulembe omuteba atagula otuzza ku ttaka
Kabaka wange amannya nze mayinja era sibuka gomba wa kitunzi Nze n'ekinde esenzize kusiima weebali Kabaka wange Obutonde bw'ensi taata weebali Mpira jama saza tata webale Okugema abana tata webale Yoku wanyisendwa di tata webale Yesonga za peosa tata webale Yemu kulebeza singa gamba kone vano Nejaja wabuganda twaise na ye Una inachagamba Zingezi
Sena tongo ndi mchala wanchima Bienda kekabiro Esenye kutuo chenyama Chitekeza ekeri enyama Ya kumpafu O baby kaku Epira mbayo Na wazu kuonde teranga nembusa Kale nga lenga lovu ganda wetole Jaja